Sho, skuf, vele ukhule strat, impili bimba, esnifa, abhema betaye bone ngathi umhlaba uyaspina. Impilo yamasimba akanathisho ukusiphipha, unamahloni akabheka abantu mayihamba uyasifihla. Dale faka ama-CV, luthi sipane kunzima, dale gijimele iwini, kodwa luthi ukuwina. Impilo yakhe inyongo manje ulwa nokuyikhipha, akabazi abazali uyintandane ekubhitha. Uthunukele emoyeni, inhliziyo iyabhibha, waqhuzuka endleleni ayehamba nabo bamshiya. Nomelula isandle bememeza, bamziba, wafunda neBhayibheli luthi impendulo ukuzifica. Wabuka isibhakabhaka, wasefela amathe encimva, waqonda ekamerweni, wasethatha intshiza ebridger, wakhumula irosa ney'nyembezi zabe ziwa, wathatha ibhala klava wabeyifaka ebusweni ezifihla. Amachita ayamhlonipha, ichere sendisiwe sibali mayihamba iyazizwa. Gqoka isikete sibhula phansi, ivangeli uyaliphila. Maqhamuka yena nja yami itopic iyashintsha. Juluka amajita ezinwaye amakhanda ayamdinga, gidagida inhliziyo zonke zifisa ukuzibika. Lo mntwana usejungle amabhubi esayamcinga, but inyamazane smart esibali abasoze bayifica. Izinto siqala ukubhimba umakanomfundo esesikha, phambana abazalwane befika bezomsiza. Kodwa sekulotshiwe eBhayibhelini unakokushintsha, umakanomfundo umfana agcina ukufa kumgwinya. Unomfundo usele yedwa ukhanda iqhinga lokuphila. Impilo yabanzima nesigele wagcina esijinda, wagqoka isiqebha waye point manje uyathengisa. Wathatha ibhala klava wabeyifaka ebusweni ezifihla. Nangokumfundisa uGumede ngenjumayeli uyashisa, uduma indawo yonke mawusensizini uyakhipha. Uthandaza akhuluma iy'limi idimoni eselilwa, baningi abamthembayo ngokubaphephethela iy'nkinga. Bathi mayibathandazela ispirit bayasizwa, hand powerful umthandazo wakho uyasinda. Banikela ngey'mali ey'nkulu ey'sontweni abasiza, akazwani nomngoli ingakho umphakathi umhlonipha. Nangoku uSathane esefika emhlasela ngeqhinga, efika njengosisi ozocela ukuqedelwa iy'nkinga. Ufika ugqoke isiqebhe veli emi yakho kumlinga, imizwa yendoda yislima iyagijima. Wasemthandazela isitho sangasese sithinta, akuphelanga nesikhathi eside baqala bakhisa. Wathatha nekhondomu wabeyifaka esheshisa, wadonsa ibhala klava waseyifaka ebusweni ezifihla.